Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amahoro kuri mwe mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko muri iki kiganiro muri sanga muragira muti uyu munsi twabahishiye iki. Tariki ya 21 z'ukwezi gushize ikinyamakuru cyo muri Zambia cyitwa The Times of Zambia cyasohoye inkuru ivuga ku ihohoterwa ry'abanyarwanda muri icyo gihugu. Mu nkuru yacyo cyavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu rimumenyesha ko HCR ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Muri iyo baruwa Ijwi rya Amerika ifitiye kopi, umuyobozi wa HCR muri icyo gihugu asaba urwego rw'abinjira n'abasohoka gukora iperereza kuri icyo kibazo no kumenyesha HCR uko bihagaze, ariko iyo baruwa ikanasaba by'umwihariko ko amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yakubahirizwa. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye abatumirwa babiri bari budufashe gusobanukirwa icyo kibazo uko giteye. Ku murongo wa telefone muri Zambia turi kumwe na Bwana Emile Ndamukunda, umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia amaze iminsi akurikirana iki kibazo. Turavugana amavo n'amavuko yacyo, ukuri kwibiba ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu n'icyo inzego zinyuranye za leta cyangwa izishinzwe impunzi ku rwego mpuzamahanga zikora kuri icyo kibazo. Bwana Eli Ndamukunda, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuko ahangana gutangira igitekerezo kuri ingingo. Abanza gusuhuza bene wacu bavuga ikinyarwanda n'ikirundi babwira ngo ndakomeze kugira ibyinga.
Ubundi aho ngaho twakabaye tuvuga tuti mwaka bwanje.
Ya
nimwe acha mabwanje
kuko ni
nimugoro ba mwanze bwanje mu gitondo. Ubwo hano muri hano turi mu gitondo ubwo nyine nayobye
ngira ngo
Emile rero ikaze mu kiganiro muri sanga turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ayobora ikigo African Great Lakes Action Network giharanira amahoro, ubutabera n'uburumbuke. Bwana Claude Gatebuke, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey Mutagoma, ndagushimiye kandi nashimiye na Kagwigwi turi kumwe nawe, ndamusuhuje mwembi, ndabasuhuje n'abakurikiye iki kiganiro. Mukomere cyane, twese dukomere, dukomerane.
ikaze namwe mwese bakunze ikiganiro muri sangaho muri hose hirya no hino ku isi. Dutangira ikiganiro tureba uko iki kibazo tumaze kuvuga haruguru kifashe. Mukanya ndahijambo bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi, ariko reka tubanze tujye Kigali mu Rwanda dusabe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika bwana Eric Bagirubusa tubwire irya baruwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryandikiye leta ya Zambia ivuga ko rihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Iyi baruwa yashyizweho umukono na Madame Pierine Ayala ahagarariye HCR muri icyo gihugu. Eric Bagirubusa, tubwire uko bimeze.
Impamvu kurenganywa kw'impunzi z'abanyarwanda bikozwe n'abakozi bashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka. Nkwandikiye kubera impamvu zirebana n'akarengane bivugwa ko abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia ku buryo buzwi. Amakuru ibiro byanjye biheruka kubona aragaragaza ko ikibazo cy'abanyarwanda kimaze kurenga urugero rwa kwihanganirwa, mu gihe bakomeje kuvuga ko batotezwa no guhigwa bukware n'inzego z'abakozi zishinzwe abinjira n'abasohoka babakaruswa. Ibindi bivugwa ku banyarwanda byerekeye kwibwa ibicuruzwa mu maduka yabo n'iyicwa rya bamwe muri bo baraswa n'abantu bitwaje intwaro batazwi. Ibyo bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru binyuranye byo mu gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryamenye ko impunzi n'abasaba ubuhungiro bafashwe muri ubwo buryo kandi rihangayikishijwe cyane nabyo. Ibi biraba mu gihe Zambia imaze gushyira umukono ku itegeko ryubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi, kandi yerekanye ko yiteguye gufasha abantu bahunze imvururu n'umutekano muke mu bihugu bakomotsemo. Ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu 1951 yerekeye kutavangura isaba ibihugu byayashyizeho umukono kuyubahiriza mu kudakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, idini cyangwa igihugu impunzi zikomokamo. Igika cya 29 cy'itegeko rigenga impunzi ryo mu 2017 kivuga ko impunzi zitagomba gukorerwa ivangura ryaba rishingiye ku gihugu cy'amavuko, ubwoko, igitsina, idini, inkomoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu, imyaka, ubumuga, imitekerereze, imyemerere, umuco, ururimi, imibereho, gutwita, kubushatse cyangwa uri ingaragu cyangwa urwego umuntu arimo mu byerekeye ubukungu. Ahashingiwe ku birimo biba, HCR yiteguye kuganira na leta yanyu no kubaha amakuru y'ibirimo biba mu buryo burambuye. Hagati aho, HCR irasaba leta yanyu gukora iperereza ibibazo byose byagaragajwe no kutumenyesha ibyo murimo gukora kugira ngo ibyo bibazo by'ihohoterwa bikemuke. Ikindi turasaba guverinoma ya Zambia kumenyesha abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bose ibyerekeye amategeko agenga impunzi n'ibyo Zambia isabwa kubahiriza bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, harimo ibyo yemeye byo guha umutekano impunzi n'abasaba ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cyangwa ubwenegihugu bwabo, ahubwo kubahiriza amahame shingiro y'amategeko arengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu.
Bwana Eric Bagirubusa, urakoze kudusomera iyo baruwa HCR yandikiye inzego z'ubutegetsi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia. Reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi uri aho muri Zambia. Icyo kibazo cyatangiye ryari, cyaje gite?
Murakoze kuma ijambo. Ikibazo ubundi kugira ngo gisesengure neza byaba byiza umuntu arangije kureba uko cyatangiye. Ikibazo cy'ingenzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri 2013 ubwo leta y'u Rwanda ifatanyije natwe byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda. Icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa association clause, ikintu rero cyo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda kimaze kuba.
Icyo ariko ntabwo cyabaye muri Zambia gusa, cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine. Nuko yego, komeza.
Ngo rero nubwo cyagenze gutyo ubundi hagomba gukurikiraho nivuze inzira eshatu hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa. Urwa mbere ni uko mu gihe impunzi zikuriyeho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake. Ibyo rero ntabwo byabaye kuko impunzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitize umutekano ku buryo zataha. Ni ukuvuga ngo ibyo gutaha ku bushake ntabwo byabaye. Hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zidatashye ibihugu birimo Zambia ishobora kuziha ibyangombwa zigatura zigatura zifite ibyangombwa. Ibyo nabyo kuva muri 2013 kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara. Nubwo Zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za Zambia zihora zibirukana inyuma nuko ni abantu babaho batagira ibyangombwa. Uko ntibatuze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarihira ahari. Icya gatatu mu gihe Zambia ibonye kubatuza itabishoboye byashoboraga ko bashakira ibindi bihugu bishobora kubakira. Ibyo nabyo bikaba bitarakozwe. Ayo makosa rero niyo ashamikiyeho ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zageraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa bigira ziba mu makambi aho ubufasha bwa HCR ubufasha bwa leta bwahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho. Wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ugufasha uzabaho gute? Aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu babisaba ibyangombwa bagasanga ntabyo bifite. Ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro mwavuga ko wakubitiweho cyangwa se ko wabaye umwanzuro utagezweho cyangwa ko ari umwanzuro wabayemo akagambane ariko hatitawe ku zindi z'impunzi.
Reka mu kanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya cessation clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi. Umwanzuro urafashwe HCR irawufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha. Zambia ntabwo yabirukanye HCR turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa nishaka kurwana kubafite icyo kibazo. Ku mpunzi zitifuje gutaha HCR yazivuze biki by'umwihariko aho muri Zambia izifata nk'impunzi cyangwa byakomeza byaciriye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda?
Aha nta stati zigira ni ukuvuga ngo zika ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu niki ubajije nawe izere ngo ko zahoze ari impunzi ubu niki kugira ngo nta gisubizo yashobora kumuha. Kuko umuntu nk'uko mwabisomaga no mu itangazo HCR ubwayo ubundi arahangiye amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije. Ntabwo nzi inzira byaciyemo twese tuba tubizinga ngo kuko leta y'u Rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahonyoye uburenganzira. Umuntu agira uburenganzira bwinshi, umuntu aba akeneye kubaho, abakeneye gukora, abakeneye kwiga igihe afite abana bakiga, abakeneye kwivuza, abakeneye no gutembera ukabava mu gihugu ukajya mu kindi. Ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa. Kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zaba zari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa, icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho. Kwiga usanga ari ibibazo, gukora usanga ari ibibazo. Ubwo nk'uko nubwo bimenyekanye cyangwa sisiteme itangiye kubyinjiramo, iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubititse barakubititse ni abantu buri munsi buri mwaka nubwo ngo babona akantu ko gukora ntabwo umutima uba uri hamwe n'abavuga ejo cyangwa ejo bundi abinjira n'abasohoka baraza bantware kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donke nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntabwo rwose nta cyizere binatanga, uretse ko wenda usanga bavuga bati haje leta nshyashya, wenda iyi leta hari ikintu izabikoraho. Ubwo nahise utangiye kubyinjiramo, wenda icyizere kikazamuka kiti ejo hazaza hari icyakosohoka, ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ubuzima bw'impunzi z'abanyarwanda byari bimeze neza habe na gatoya.
Mukanya turajya kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo nk'umuntu utaraho muri Zambia, nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru, uduhe ishusho muri rusange yuko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite. Twigeze kubikomozaho aho ngaho mu Rwanda, ariko wowe urahari, uri aho muri Zambia, sa nk'uduhe ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze, ibyabaye n'ingero.
Ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi nari n'ibyiciro bigiye binyuranyuranye. Hari impunzi zahunze mu myaka yashize, zahunze muri kiriya gihe cya 1994 1995, inyinshi zaje zivuye muri Congo. Izo urebye hari n'izo zifite ikibazo kinini cyane, kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo peresoneri zo ni kankeya, ariko hari n'abanyarwanda baza bibiziye mu buzima busanzwe baje gushaka imibereho. Abo rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zizwi zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa. Hari ibibazo bombi bahuriraho nk'abanyarwanda n'abarundi n'ibyo, ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuga niho umuntu yaravuye mu Rwanda aje gushaka imibereho abafite pasiporo, ubuzima bumunaniye hano muri Zambia yajya muri Afurika yepfo afite ibyangombwa agenderaho. Ariko urumva uwo muntu wamuha ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampati, umuntu utagira urupapuro. Uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo. Icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi, Zambia yari ifite abanyarwanda 200,000, umubare wari 200,000. Kugeza ubu tuvugana bamaze kuba 200,000, aho nabarizaga vuba bambwira ko ari 500,690, hafi 600,000. Abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri, ugasanga ni ikibazo. Ibisobanuro bahora babaza iwanyu birangira, niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu bandi, ntabwo nabushobora, reka njye gushaka icyo nakora. Ingera siri bizenguruka zenguruka mu maduka ikagira gifashe ibyangombwa byawe biriyo, ugasanga nta byangombwa agira wa muntu ntaho za ruswa zihera. Aho kugira ngo bajye kumufunga na duke yari afite aratubaha, ejo bagashyikirwa bakagaruka, ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo. None murate n'icyo cy'ibyangombwa umuntu utagira igihugu kimuvugira ngo iyo nta byangombwa ufite burya nta gihugu ufite. Ushobora kuvuga ngo abantu leta y'u Rwanda bavuganira impunzi zahunze u Rwanda, tubavuga ngo leta ya Zambia ngo irabafasha, nta byangombwa Zambia irabaha. N'aba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera, ugasanga uyu munsi umuntu araje aramufashe amutwaye amafaranga, niba udafite amafaranga baragufunze. Ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri Zambia. Uyu munsi umuntu bashobora kumufata inshuro eshanu yaba atabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agafungwa. Ugasanga rero ibyo bintu byose, kandi nyuma y'ibyo ngibyo reka mwebwe urugero rwa hafi, hari igihe kigeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byaje. Abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabiza barabasahura, icyo kintu hari mukibuka. Icyo gihe rero leta ya Zambia yaravuze iti abantu basahuwe tuzafasha, ni abantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri Zambia. Bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite, kandi ibintu byabo byarasahuwe. Ndakumvisha akarengane no guhohoterwa biba byaragiye biba kuva kera. Umuntu yari afite akaduka yarihinze kugira ngo buri muntu ugere ku rwego rwo kubona akaduka, ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye. Baraje baragasahuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe gira kisiranga, ibintu byagiye gutyo birindura hombye.
Reka tujye kwa Bwana Claude Gatabuke, wumvise ibyo Bwana Emile Ndamukunda avuze ati ari leta ya Zambia ntituvugira, ari ARCL ntituvugira, ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu. Bwana Gatebuke, ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiriye impunzi kizihinduka, ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu?
Ni ikibazo dukunze kubona akenshi, kandi manze shimire na Kagwigwi izo information utanze, kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu, badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia zifite, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe biba no ku mpunzi z'abarundi, ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'izurege zugarijwe. Icyo kibazo rero gisanzwe kibaho, nkanjye nk'umuntu w'impirimbanya uburenganzira bwa muntu, nta nubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona, hari n'impunzi zo mu bindi bihugu. Urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya Burma cyangwa bita Birmani. Urebye iyo zigeze mu bihugu nka za Thailand, nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho, zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje, ku buryo rimwe na rimwe n'iyo abantu bahanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu, nabo barabirukana. Ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda, icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri Zambia gusa, uretse no muri Zambia, wenda tuvuge ko ari muri Afurika, nubwo njyewe mbona ko Zambia iri mu bihugu byibura bifite inzego bikurikiza inzego. Akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo ya Afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u Rwanda, u Rwanda rurimo. Uretse rero no muri Afurika, nabaha nk'urugero, na hano muri Amerika impunzi z'abanyarwanda zirakurikirana. Hari raporo yasohotse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere, yasohowe na FBI, urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza ku byaha byakorewe muri Amerika. FBI, ndakeka benshi bareba amafilime wenda cyangwa bakurikira amakuru bazi icyo ari cyo, ivuga ko impunzi z'abanyarwanda n'abanyarwanda babimukira bakurikiranwa muri Amerika. Ikindi ni mu bihugu bitandukanye, aho for example nko mu gihugu nka Suede bigeze no kwirukana umudiplomate cyangwa abadiplomate, umudiplomate w'umunyarwanda bamuziza gukurikirana impunzi z'abanyarwanda no kubaze n'iterabwoba. Ibyo nabyo birimo muri iyo raporo ya FBI ivuga ko bashaka kwintimida no gukurikirana impunzi.
Ariko Bwana Gatabuke, ahangaha ni igihugu cya Zambia, n'inzego z'ubutegetsi muri Zambia zirimo gukurikirana impunzi, ni ubutegetsi ubwabwo?
Niyo mpamvu nahereye kuri urwo rugero naguhaye impunzi zo muri Birmani, ndi kuvuga ko ibyo bintu bibaho, ko ubwo butegetsi buba anako ubutegetsi bw'igihugu impunzi zirimo bukurikirana impunzi. Ku by'u Rwanda rero, iyo urebye witegereje usanga atari ubwo butegetsi burimo kubikora ku bushake bwabwo, kubera ko Zambia ni igihugu mu bintu yewe nk'abantu naganiriye nabo bakora muri izo mu nzego internationali zaho no mu buyobozi bwaho, bafite ikintu cyo kwishimira muri ishema ryo kuba ari igihugu cyakira impunzi. Zambia yakiriye impunzi kuva kera, ari izo muri Afurika y'Epfo, ari izo muri za Zimbabwe, ari muri Angola, ari abantu bahunze muri za 70 bakiri muri famiye zabo zikiri muri Zambia z'impunzi, ari Abanyekongo, Abarundi, Abasomali, Abanyarwanda, Abanyetiyopiya, hari amoko menshi y'abantu bahungiye muri Zambia. Noneho iyo urebye rero ukuntu biruka ku mpunzi z'Abanyarwanda, ubona ko atari ukubera ko atari ukwiruka ku mpunzi gusa, ahubwo ni impunzi z'Abanyarwanda. Aho rero niho ubonera ko iyo witegereje usanga harimo akaboko ka Leta y'u Rwanda. Niyo mpamvu narinzanye urwo rugero for example rwa FBI, naho handi no mu bindi bihugu aho wenda batashoboye
gukora n'izore. Reka ibyo twe kubyemeza bwana Gatebuke, twe kwemeza ko ibintu tudafitiye gihamya, wenda tubyite analize yawe ku giti cyawe kubibona, ariko ntabwo ijwi rya Amerika ribyemeza kuko ntabwo tubizi.
Aho turi kumwe ijana ku ijana, ibyo ni byo sengura. Hari ikintu bavuga mu Cyongereza ngo if it walks like a duck, talks like a duck, quacks like a duck, it must be a duck. Ngo niba igenda nk'igishuhe, niba ikintu kigenda nk'igishuhe kikavuga nk'igishuhe kigasakuza nk'igishuhe, burya kiba ari igishuhe. Niyo mpamvu ndi kugenda mbereka ku isi yose. Iyo uzengurutse isi ukagenda ureba ukuntu mu buryo bwihariye impunzi z'Abanyarwanda zikurikiranwa, ukareba uretse na Zambia, reba Mozambique, abantu bararaswa, impunzi ziraraswa muri Mozambique. Kasenta Muhanga yaburiwe irengerero, Revoka baramurashe Revoka, irindi zina rye ndaryibagiwe. Muri Kenya impunzi zaraharasiwe, izindi ziburirwa irengero, abantu nka Rutembesa. Dusubije inyuma muri iyi myaka 30 ishize, hari na Basotho twenjashonga n'abandi benshi, ku buryo iyo urebye ubona mumfashe ijambo ry'Ikinyarwanda rya ryitwa pattern, ni bivuga iki mu Kinyarwanda, ibintu bikurikiranye.
Ariko aho bitandukaniye bwana Gatebuke, aho hari ibintu bitandukaniye nuko abo ngabo izo kawuvuga zagiye zikorwa n'abantu rimwe na rimwe batazwi, bindi bikiri mu iperereza, ariko ubu turimo turavuga inzego z'igihugu n'abantu bakora mu rwego rw'igihugu bagira batya bakaka ruswa. Wasobanura ute ko igihugu cyakorera mu kindi abantu barakaruswa, abaturage barasenya amaduka y'Abanyarwanda? Ibi bintu ni ibintu bikorwa n'Abanyezambiya bwana Gatebuke.
Ibyo bintu ariko bibaho, ibyo bintu bibaho cyane ko leta ikorera mu yindi, wenda si cyane cyane iyo bagendeye ku kintu cya ruswa cyangwa ubushuti n'umubano mpuzamahanga. Ikintu kizwi ni uko muri iyi myaka yashize, ubundi u Rwanda ntabwo rwagiraga ambasade muri Zambia. Icyo kiri mu bintu byahindutse muri iyi myaka yashize. Umubano wa Zambia n'u Rwanda ntabwo wari umeze neza, ariko uko umubano wa Zambia n'u Rwanda ugenda umera neza kurushaho, niko noneho na kondisiyo n'ibibazo by'impunzi bigenda byiyongera kurushaho. Icyo ni ikintu kigaragara, ni bya bindi navugaga ko iyo ufashe ibintu ugateranya ugafata rimwe ukongeraho rimwe ubona kabiri. Aho rero niho nkomeza gushimangira ko iyo urebye cyane cyane mu bihugu bya Afurika ko ari ahantu ushobora gukoresha ruswa, ugakoresha corruption yo kuba wakwinjira mu bategetsi, igihugu kiba gifite amafaranga menshi yo gutanga mu za ruswa. Icyo ni kimwe. Nongere ngaruke kuri icyo kintu cya ruswa. Mu bihugu hataba ruswa ariko hari ikintu gisa nka ruswa, ibintu bya lobbying. Ibyo nabyo ni ibintu tubona ko leta y'u Rwanda ikora, niyo mvuga ko ibiri gukorera mu bindi bihugu. Urebye na hano muri Amerika, mfite ngewe za dokima n'amaresi y'ahantu leta y'u Rwanda yishyuraga ngo babakorere lobbying.
Ariko ntabyo ufite, ariko muri Zambia ibyo ntabyo ufite.
Muri Zambia ntabwo byoroshye kubibona kubera ko
niyo mpamvu tutabyemeza bwana Gatebuke. Reka uretse gato Emile, hari abantu bamaze umwanya munini ku murongo wa telefone, mu by'ukuri ndagira ngo bataducika. Ku murongo wa telefone hari bwana Jean Serge Mandela na bwana Uwimana Jean de Dieu. Reka duhere kuri bwana Jean Serge Mandela, ndagaruka ndabaha ijambo mu kanya iyo ngingo turayigarukaho. Bwana Jean Serge Mandela, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze kumijambo.
Uherereye hehe?
Ndeme Rusaka, ndaye Rusaka, nomaze nona bana umwitande nawe Rusaka.
Ye,
nuko kuba mu nkambi ibanganye ku ngufu n'amezi ajya kuri abiri, niwe ukwezi kumwe.
Uhamagaye ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ni ikibazo?
Ni igitekerezo, nangira icyo mvuga kuri leta y'Abanyarwanda.
Komeza.
Kitanyarwanda muri Zambia, ifitemo utuntu twinshi cyane tuduteranzamba. nungi jiri nanga hachini jiri nanga wanafanya tajiri zina wanyaka muza mbele ya zaaji hundu viviri wadega kwa jiri nanga kumbugi jifasa kutaku mkasai kuna gwari wa zanyo kwanda mungu wino jajo kujiri mbele gatoja aliku mbele nchiku nye maunga o mwiza ambia yu ajeze kujangwana kazi uro mnye maanga kumba kujira wek peniti Nako jangu churuwa uchuwa 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 maangu kwa mbuti mkijira ije wita investors permit Bande yao jitaga kwa mtaga self-employed permit chango kwa ita kwa self-employed permit chango kwa kwa itaga chango kwa ita wichuji
Ibiye mire ya tumgira kamukai
Pikoresha Anima chango kwa uwanya kazi Neno mwido ni mwaka umbichuni Ebono nwa matie kwe ya yali njana soka vaya vugurie Animo achiao, nono achiao, achiao zindi mushwa. Jizemo rusha bi mbo, rusha baish demo rusha gua spouse permit, donko rusha bi mbo nomasha gua mbo nomasha kani, gua nusi gua test employment permit, kura majukurao, donko kujamu mukole kujitikia majukurao, jitikia mwenye sa permit, donko kavano agiza mimi, permit kwa agiza mimi zami mimi. Bwongo yego yote permit yako na jukwa wote kujaza kwa kama kujaza permit okay no no hizo na sub permit mgoni kuri vanyesha no no duko dusi duko tuna jamii kama zambi ya madamu aitwa kwa ya jumu jangwa vumejivita kumbasi na 1961 kwa kumbasi muda nimo zambi ya kuzi zambi arifashe yoku jaza kwa kubeba ni nubi sambu bimumi Ubudisha tu kubitisha tu kwa Zambia kuwa yuvoni wondoni Zambia gomba kwa mungani. Udabuwe na ingani bila gomba kusana zuzapi na kubie ni ne. Chungu tu wita jeta permit, work permit, study permit na spouse permit.
Sano iho tishigite chelezo arawandi batajele jiko murongo.
Because Amba changia zao tangu kagua ameta tatu. Mwenye kupa kwenye shaka sawa na mimi na jamu na kupata kipo. Jema amigasa ba kura, mti kwa awatichi. Anima, ubele tiri kwa mnyani guanda. Awa mazee kutoa, mazee kutoa mbro wondiro. Wote sibari wuriwo, baada tii, ukutoka bithamwe, bithi imunge, hikuna mtuza utas. Vivamu wadua ibe bitha. Temporary permanent residence. Badua yekaratiganyo ubutura gutura ku isanga gutura kwa bagatura bagatoraho yisanduye bimakamyakatatu. Ibyo bintu babitangiye mu mwambi mu mwaka w'18 abo mu mudini wa Ibaga akwajya ngo waye abo mu mwambi babagira abo mu mwambi bashobora gusoka mu mwambi batangiye bashobora kwitunga kuko akiga kibashita itakeke kibatunda.
Sano wanzura bwana Mandela sano wanzura kuko urasa nuwagiye mu mateka cyane kandi dufite abantu bari ku murongo sano wanzura igitekerezo
komeza byo mvuga nyine nuko abanyarwanda maze kubona ubwo buryo gukora twahise duhindura twita landscape donc kuko Zambia karagara nyine twa byahindutse none bigaragara ko abanyarwanda afite ubushobozi ushobozi none uyu munyarwanda umufashije gusa adafite icyangombwa ngo bamwenzaho kugira ngo agire ko cyaba leta kibahaye bajya kumuramura rimwe na rimwe arubwo ayifata bago ubwo yabaha bakayarya bakakujyana kugira ngo akundishe nubwo asa nibyo bintu birimo ubugome butumvikana nakunafata umunyarwanda ufite ubukinjyanwa n'umunyarwanda n'igihugu ukajya kumufunga kandi ubizi neza ko umuntu akinjyanwe n'amategeko ushatse kwivuga ngo ushatse kwitanga urugero akubye byambayeho kandi ifatwa n'abantu bari baje ku mazina
wowe byari byakubaho bwana Mandela ari ubwo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zari zagufata
Nafasi mazungumzo chato, ishato kwa mimi bivunia katika ndoto gani kujaza mna kibirishi.
Ubijenzute
mazungumzo chato.
Ubijenzute kujenga ngo bachi.
Oya nuko arabuka nibyo witavuka n'umugabo kamuntu rugoba amuvuga ngo ndagufunga amugate bunda bizabiza bishobora kugushoboza cyangwa kumfunga none yagiye akabuca kumaza kunacyo muhaye arabuka kuva akagufungura akagwita ko cyangwa nako cyo rugoba ngo mukagufashe ubundi ngo wayishe mutiye ko azakugira bafite ubwoshye bwo kugira ngo kugira ngo agwane ariko akabuca kumaza
nyemerera
tumaze kushika kugoba ariko twabesha rimeze abenshi bavuga abenshi kugira ngo utabyo kuba ngo utabatiza cyangwa utabatesha igihe iyo mwatuma asangira yaguha ariko itangaje nuko icyo gihe usanga abanyarwanda ahubwo amafaranga y'abanyarwanda bayanga kujya kubafunga bafata amafaranga yabo natishoboye
nyemerera tujye kwa bwana Uwimana Jean de Dieu arategereje igihe kirekire. Bwana Uwimana Jean de Dieu, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Wakoze kandi kwihangana, wategereje umwanya muremure. Uherereye hehe wowe?
Nk'uko bivuze nitwa Uwimana Jean de Dieu. Herereye mu Rwanda, mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba.
Amakuru ki yaho Nyagatare? Karama ndahazi naharagiye inka.
Ego aho ngaho hafi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Nuko rero uhamagaye ari igitekerezo cyangwa n'ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu?
Mu by'ukuri mfite igitekerezo ariko ndahera ku kibazo.
Yego.
Mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba se impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Zambia zihohoterwa, njye nagira ngo ngire icyo mbaza. Ndabaza ese kuba bahohoterwa no kuba yuko nta mbasade y'u Rwanda iri aho ngaho muri Zambia ku buryo bashyikiriza icyo kibazo bakaba barikemura vuba? Ikindi kibazo nifuza kubaza, ese nk'abanyarwanda benshi yo cyane cyane nk'urubyiruko iyo tumaze guca kenge usanga benshi bihutira ku bihugu byo hanze nk'iyo muri Zambia, Zimbabwe, bakambuka hakurya y'imipaka ya Afurika muri Amerika. Ariko mu by'ukuri ntabwo tujya tugirira y'amahirwe meza, gusanga henshi badutoteza ibintu nk'ibyo ngibyo aribyo birimo naho ngaho muri Zambia. Nabwira icy'urubyiruko rw'Abanyarwanda rwaba bateze amatwi muri aka kanya kugira ngo nabo bumve ko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda cyaba kimeze neza ku buryo batagomba kukivamo ngo bajye muri Zambia cyangwa se no mu bindi bihugu. Murababwire iki ku buryo bagomba guha mu gihugu cyabo ndetse bakibakira n'u Rwanda rwabo? Ikindi kibazo, ese ni impunzi z'Abanyarwanda gusa zirimo zihohoterwa cyangwa n'izindi zo mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika nazo zaba zihura n'izo mbogamizi? Murakoze.
Urakoze cyane Jean de Dieu Uwimana. Ndumva ibibazo byawe, harimo bimwe numva nasubiza ariko ntabwo ari njye mutumirwa. Reka nguhe bwana Emile Ndamukunda, kuko niwe uri muri Zambia. Sinzi niba ibibazo byawe yabikurikiye uko ari bitatu.
Nabikurikiye ibibazo. Mu by'ukuri ikibazo cya mbere yibazaga ati nta ambasade iri mu Rwanda ku buryo yamenya ibibazo Abanyarwanda bahura nabyo. Ngira ngo ndahari ntabwo asobanukiwe ko niba impunzi y'umunyarwanda yarahunze u Rwanda kugira ngo uvuge ko ambasade igihugu wahunze se urumva ariko kizajya guharanira umutekano wawe kandi waragihunze? Ntabwo igihugu wahunze, niyo mpamvu niyo hashyizeho bibaye ibyangombwa ubutemerewe kujya muri icyo gihugu wahunze. Kereka iyo uciye mu nzira yo gutaha mu buryo bwemewe n'amategeko, naho niba uri impunzi y'umunyarwanda urumva deja iyo ambasade ihagarariye abantu wahunze. Kandi turimo turagenda tubabona ko rimwe na rimwe nk'uko bitekwa nta bimenyetso kugira ngo bibone bifatika, wenda biragoye. Ariko akenshi no muri ibyo bibazo abantu baba batekereza ko harimo ukuboko kwa Leta y'u Rwanda kugira ngo Zambia ikomeze iteshe umutwe impunzi zibone nta yandi mahitamo zibone zitaha. Nta buryo rero ambasade yumva yafasha impunzi y'umunyarwanda kandi biriya arahunze u Rwanda. Ikindi yavuga ati ese mu Rwanda ati ko numva ahubwo ariho heza, ati twabwira icy'urubyiruko ngo rujye ruguma mu Rwanda. Burya umuntu ni mugari, umuntu atekereza ko turuga n'umunyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bwenge. ntabwo nshaka kubwira abantu ngo bajye bagenda cyangwa bajye baguma mu gihugu, ariko impamvu igihugu kigiraga ambasade hakaba ubucuruzi mpuzamahanga nuko baba bazi ko abantu bazajya bidipurasa bakava mu gihugu bakajya mu bindi. Ubucuruzi mpuzamahanga bukorwa kubera ko ari abandebenegihugu bavuye mu gihugu runaka bakajya mu kindi. Ibyo ndumva byari binyuranye n'ingingo y'impunzi, ariko nuko ngewe nabyumvaga. Ntabwo wabwira abaturage ngo muzagume mu gihugu ntimukagende kubera ko nubwo turimo tuvuga ibyo ngibyo, ariko hari n'abashoboye kubona ibyangombwa wenda, cyangwa hari n'abagira amahirwe. Ntabwo nabwira abantu ngo muzakaze mu Rwanda cyangwa bajye bava mu Rwanda, bari umwanzuro w'umuntu ku giti cye.
Mu kanya turasubira kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo mbanze nsabe Richard Ndayishimiye ku murongo wa telefone bamuduhere umurongo kuko nawe ategereje umwanya. Bwana Richard Ndayishimiye, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he
Richard? Nanjye narebeze ikintu cyo kunganira.
Urahagana he?
Ndengerere Nairobi muri Kenya.
Yego. Komeza.
Buriya baravuga ati abanyarwanda bari muri Zambia badafite umutekano ukwiye. Ndetse ko usanga impunzi ifite amahitamo, ugasanga iyo bonye igihugu irimo kinafite umutekano arashobora gusaba ubundi buhungiro. Ariko ubunya aho tugeze urashobora gusaba ubundi buhungiro ukarindira ko ujya kwimurwa uve mu icyo gihugu kubera ubona umutekano wawe udakwiye ukabura. Buriya se hakukwimura mu icyo gihugu ugasanga bakoroheje mu gihugu wavuyemo wahunze. Mbere nasaba nk'uhagarariye impunzi yuko yofasha agashyiraho sekiriti ikwiye. Buriya wasigaye gute ko umuntu bamusanga iyo yagiye, iyo yahungiye akanyuruta?
None Richard, reka nkubaze niba ari ikibazo ushobora kunsubiza. Wowe aho ngaho uri Nairobi muri Kenya uri impunzi?
Ndiye ndi impunzi.
Uvuze rero uti hari ukuntu bagira batya bakagusubiza aho waturutse. Mwebwe mu Burundi ndasa n'utandikiriye gato kubera ko turimo turavuga ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda muri Zambia, ariko ni muri rusange u Burundi n'u Rwanda n'ibivandimwe. Impunzi z'Abarundi muri Kongo n'ahandi hirya no hino zimaze igihe zitahuka ari nyinshi, bavuga ko umutekano mu Burundi uhari. Ibyo ushaka kuvuga ko biri muri urwo rwego wavugaga rw'uko abantu basubizweho ku ngufu?
Buriya barasubizwa ku ngufu urabye nko muri Tanzania.
Kandi biyemerera yuko hari umutekano, bakavuga bati turagiye rwose, ibyo twagiye duhunga byarakemutse turatashye iwacu.
Kuri iki kibazo twasanze no mu mundi hari abo bamanerwa, harimo abahunga baje gukora ubutasi.
Ariko se buriya bwana Ndayishimiye, buriya wakwikeba n'urwembe kugira ngo werekane yuko urimo guhungerega ntabwo ari mikino. Iyo kora riteye nawe kugeraho. Komeza igitekerezo cyawe.
Iki gitekerezo nari mfite ni icyo, buriya iyo umuntu yasabye ubundi buhungiro mwayimura kubera buriya ntiyabibona umutekano uhagije.
Birumvikana kuko iyo umutekano udahari ubwo no kuba impunzi muri icyo gihugu ntacyo biba bikivuze. Reka tujye kwa bwana Claude Gatebuke. Bwana Claude, Richard Ndayishimiye ati iyo umuntu abona ko nta mutekano afite asaba ubuhungiro mu kindi gihugu, mwe nk'abahirimbanira uburenganzira bwa muntu mufasha iki abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi, bumva ko mu gihugu bahungiyemo cya kabiri batakibona umutekano, bashaka ubuhungiro mu gihugu cya gatatu bagategereza amaso agahera mu kirere?
Icyo kibazo mbere yuko ngisubiza umbabariye gatoya, hari ibibazo umugabo nibagiwe izina rye yabashije abaza ngo senga ambasade ntiyafashe impunzi.
Uwimana Jean de Dieu.
ngo abantu bagiye baguma mu Rwanda icyo cyo ambasade gufasha impunzi mu myaka yashize mu 2016 ibyo kwagirwa yavuze by'uko bateye impunzi bakabica nabi bakabasenyera amaduka byarabaye noneho nabaha urugero rw'umusore witwa Nionel Nishimwe wisunze ambasade agataha mu Rwanda ahageze ubuhamya bwe na turabufite yavuze ko bamufashe neza cyane ariko bagatangira kumusaba noneho gushinja izindi mpunzi ibyaha yasizeyo abyanze yaburi birengero kuva ubuhashize imyaka 5 yaburi birengero mu 2017 tariki 8 cyangwa 9 z'uwo mwaka donko hashize imyaka 5 muri make dufite nk'izo ngero z'abantu bisunze ambasade ariko nubundi bikarangira nabi kandi burya aho narangiriza kuri icyo kintu ngo guke abantu bataguma mu Rwanda iyo abantu bagihohoterwa baba bagihunga kandi impunzi burya itaha ku bushake no guhunga nuko umuntu aba yananiwe kuba iwabo burya kuko ntabwo byoroshye nkuko bivuze iyo umuntu ahunze hari ibindi bibazo bikomeye cyane ahura nabyo izo ndwara izo zakorera ingendo zikomeye n'ibindi ntambara ashobora guhura nazo iyo umuntu yari atari yagera igihe cyo gutaha ntabwo ataha kuko aba yumva aho ari nubwo hamumereye nabi haruta aho yahunze naho rero ku bantu noneho bageze bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bihugu bahungiyemo bakaba batafite umutekano ubundi nibyo nkatwe mu guhanira uburenganzira bwa muntu hari uburenganzira bwa muntu harimo n'ubwisanzure iyo umuntu atamerewe neza mu gihugu arimo dukora ku buryo babimurira ahandi ubundi nicyo umuntu asaba keretse izo kondisiyo zihindutse bagahindura ntibakomeze kubirukaho ariko iyo babirukaho bagomba kwimurwa ikibazo rero gikomeye ku mpunzi yari nyinshi cyane nk'iziri muri Zambia icyo ni ikibazo nk'uko nabivuze kiri no mu bindi bihugu yari nyinshi cyane ntibiba byoroshye kuri ku kintu cya logistics kandi nanone ni ukongera kwimuka ariko ubundi niko bigenda no gushaka ahandi aho impunzi zifite umutekano ikibazo rero cy'abanyarwanda noneho kiyongeraho nuko impunzi zahunze kera iyi association clause nyine bimwe byo guhagarika ubuhunzi ku banyarwanda muri make nubwo bwose mu bintu yemeza ari uko abantu bashobora gutuzwa aho ngaho aho bari cyangwa se bakimurwa ni nyinshi cyane icyo nicyo kibazo gikomeye cyane ariko ubundi iyo byananiranye kandi bigaragara hari ibimenyetso bihagije by'uko icyo gihugu kitabaho umutekano ubundi bagomba kwimurwa kandi ibyo ngibyo n'ibintu dukoraho nyine ku mpunzi zo mu bihugu bitandukanye
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire bwana Thomas Bukeye ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he Thomas?
Mbo ndirirongo muri Malawi.
Makuru cyaho muri Malawi.
Muri Malawi vuna mahoro kavura gute ko mbaraka baye kenshi. Ntasuge tura mahoro ntabwo bamaze se kwirukanaho. Ubutwe turacuje.
Ni igitekerezo ni ikibazo.
Bo nge ni igitekerezo. Nge ndu Burundi ariko nsanga wavukiye mu Rwanda ndanahakurira nacyo kwava ndi umwana muto ariko amateka yo mu Rwanda ndayazi. Hagiye umuntu arinze ava mu rugo agahunga agasiga igihugu cye umuntu kuri wabo niryo teka cyane rigize umuntu. Aba bavukanye b'Abanyarwanda Zambia na Malawi n'ibihugu bituranye kandi nibivukanye twamana cyane tubonana kenshi.
Yego yego.
Ubuzima usanga impunzi zibayemo abantu muri Malawi na Zambia ntabwo buba ari ubuzima bushimishije ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo nashobora kuba yosubira iwabo jewe icyo numva nosaba icyo siba ku mpunzi icyo ndumva kumenza abo babanza bagasa nk'abagihagarika ahubwo bagashakira umuti ikibazo gituma impunzi z'abanyarwanda zigwirirana mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu by'amajyepfo muri Afurika kuko barahari benshi ntabwo twobita inzererezi cyangwa ibyangazi bafite ibibazo ahubwo nibumva ibibazo bafite babakemura ibibazo ariko kubiruka ko nimba abataha hari ikibazo byakemutse icyumviro barashaka guterera cyari cyo
Urakoze cyane bwana Thomas Bukeye. Dusubire kwa Emile. Hari impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe nshya zirimo kuva mu Rwanda ziza muri Zambia?
Zirahari kuko hari amakesi abiri mu bafunzi baziba ahangaha. Umwe yari umusore wakorera gituya mukuru niwe barakitaga Imarashi, ntabwo Imarashi ndetse ko yageze ahangaha n'ubundi ahamara igihe gitoya, bigaragara ko wenda nta mutekano we wari ugeramuhukira ngahita Kasiteri yaramwemeye muvana hano. Hari n'undi nzi nawe umaze nk'imyaka imwe itanu hano, aribyo wabaye impunzi nshyashya. Urumva abanyarwanda baracyahunga, ntabwo abantu baracyahunga na leta ivuga ngo nkabahati yari yaragiye mu Uganda, ni uko hari abanyarwanda bagihunga. Ntabwo rero ahubwo hari akantu ashakaga kongeraho kuri ibyo umuvandimwe wo mu Burundi amaze kutubwira uri muri Malawi.
Yego,
yavuga ati ahubwo abantu bakwiye gushaka igisubizo. Numva kandi numva wenda n'igitekerezo naha leta y'u Rwanda yifosinga abantu ibyo kubafatira ibyo kubakurizaho ibyangombwa. Ubundi birandangaza umuntu wabaye impunzi numva ubuhunzi iyo ari ujya guteza ibibazo abandi bantu bahunze.
Ariko bwana Emile ahangaha turimo turavuga ikibazo cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi bwa Zambia. None urasa n'utunga gatoki leta y'u Rwanda, urasa n'uyishinja ibintu udafite ibimenyetso. Nta nubwo muri iki kiganiro idahagarariwe, ariko ibyo ni ibintu tutavuga kuko nta bimenyetso bigaragara bitwereka bifatika bitwereka yuko ayirimo gukora ibyo bintu.
None se nimba se byo ko icyo cyemezo byagombwa by'umuntu bikurwa leta y'u Rwanda se
ibihe
kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zamburwe ubuhungiro? Icyo ni igitekerezo cyatangiwe na leta y'u Rwanda,
ariko cyakorewe isuzumwa. HCR irakireba yemeza ko icyatumye abo banyarwanda bo muri urwo rwego bahunga kitagihari, ivuga ko bakwiriye gutahuka. Ntabwo ari ibintu u Rwanda rwihereranye, ni ibintu byakozwe ku rwego mpuzamahanga, ni ibintu byakozwe habona bwana Emile.
Ibyo biraza bikajyana muri bya bintu twavugaga byose bya rodingi. None ibibazo by'umutekano mu by'ukuri byarakemutse? N'ibibazo byarakemutse se impunzi niba tumara muri Zambia ko ari ibihumbi bitandatu? Uganda hari zingana gute? Burundi hari zingana gute? Kongo hari zingana gute? Afurika ifite impunzi zingana zite z'abanyarwanda? Nibyo bibazo bikemuka ku iki bidataha turagarukaho. Impunzi ntabwo uyihatira gitara, ahubwo ibibazo bituma ihunga nibyo ukuraho.
Yego,
batira abantu ngo nimutari ku ibibazo bigihari. N'ubu munsi tuvugana abantu bagihunga, urumva nta gisubizo nyine kiba kiri kuboneka.
Nyemerera twakire abantu babiri ba nyuma, hanyuma tubagarukeho dufata umwanzuro. Ku murongo wa telefoni dufite Deo Batumunwa na Jamal Ngabo. Reka duhere kuri bwana Deo Batumunwa, ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Kaze cyane, amahoro.
Amahoro cyane, uherereye he Deo?
Yemerereye neza na neza, ni muri Zambia mu ntara ya Rusaka.
Ni igitekerezo, ni ikibazo nyarutsa.
Ukuri tugerageje kuraba ukuntu dusanzwe dufashwe muri iki gihugu cya Zambia. Birateye ubwoba, birateye agahinda. Turi mu nzi mbwa twashyitse, genda Umurundi mu bisanzwe twarashyitse, turajya mu nkambi, turafise ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu cya Zambia. Ariko kubera ko ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima bugoye cyane, rero tujya dushima kuza kurondera ubuzi, uronse akazi nyine ukaronka icyo ushobora kwishikana ko ugatangura udukorwa tw'iwawe. Ariko nubwo utangura udukorwa tw'iwawe, twama imitima iri hejuru cyane, umwanya n'umwanya bagufashe. Rero ikindi kintu kiza kibabaza twebwe impunzi dusanzwe tuvuga mu gihugu cya Zambia, ni uko bagufashe bake bakwaka amafaranga menshi cyane no guhomba ugacuhomba. Rero ni ukuri nka mwebwe musanzwe mushikana kure ibitekerezo twashaka muze mushikane ibibazo dusanzwe dufite uku kuntu badufatana bibadufata kanatsinda katwakana amafaranga menshi bihere brema mwamukoze cyane
urakoze cyane bwana Deo batumunwa tujye kwa Jamal Ngabo
naam
ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
uherereye he wowe Ngabo
Bili mwenhara kigoma mwenhara ya yani ya kibondo munduta. Mwenhambi mwenhuzi.
Wawelero ni jitekelezo ni chivazo?
Hanini ni jitekelezo. Kwe tuge tuaraba mwenhambi mwenhuzi. Kungene umeze chavona yuko. Hani mwenhambi ya gwenhara kalibiza chane. Mwenhambi kalibiza. Ndi tekereza nkamwebwe kuya mama ingaho mushobora kubamwo bonshikana kure bikagumbikana ina karaba kunyuka byo genda
urakoze cyane komeza
guhai ndi tekereza ni sino ta kure y'ibyo dewo yoba yakaravuga numvise ahubwo nawe nyene mengo twadufite igitekerezo kimwe n'igisabo kimwe nuko impunzi ifashwe muri nkambi tubatasanga turimo kabatubaye ni kubujyo yaho usohotse inkambi bakagufata bibindi wagumayo waguma mu nkambi naho gasanga ubuzima ntibworoshe nabizi namwe byo igundi nyine ziba zimeze bakakunda gusohoka bagasohoka bagufasha ukajya mu gasho ugafungwa ugakubagugwa intambwe zo muri ngaho mwamwe ushobora gushikana amadukure nakwiye kuza muri araba twizatorabe ko ibintu byogabanuka mu nkambi z'icyo nicyo gitekerezo no munsi nabifite
Urakoze cyane bwana Jamal Ngabo. Tugana ku musozo bwana Claude Gatebuke Jamal Ngabo ati nkamwebwe muraho amajwi muyashikane kure.
Byumvise kandi twabyakiriye. Ni byiza ko n'abantu bari muri izo nkambi bivugira nk'uko ngo bakavugira ku mugaragaro aha ngaha kuri Voice of America ni ibintu bifasha. Kuko biragaragara ko ibyo tuba duharanira atari bihimbano izo condition z'impunzi kugira ngo zikosorwe gusa wenda ndakeka tugezaho gusoza nagira ngo nongereho akantu burya iyo baravuga mu Kinyarwanda ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho muhishe nubwo turi kwigengetera tuvuga ko wenda ari leta ya Zambia gusa iri kubikora ariko buriya harimo n'akaboko yewe nkuko navuga ko iyo usesenguye ubona ko harimo akaboko ka leta y'u Rwanda kuko impamvu mbivuga gutyo ibihugu byinshi bifite impunzi muri Zambia
nabikwemereye ariko navuze ko ari igitekerezo cyawe bwite atari igitekerezo ijwi rya Amerika ihagaze wishobora kwemeza
yego ndumva aho ngaho narangiriza ubundi tuzakomeza duharanire uburenganzira bw'izo mpunzi ariko tunaharanira ko nyine ibituma impunzi zibaho bivaho abantu baracyahunga hari impamvu bahunga umutekano mukeya ihohoterwa akarengane ibyo byose tuzaharanira kandi tuzanabigeraho ko izo kondisiyo zizahinduka abantu bagataha ku bushake bakareka no guhunga
ni bidukundira mwakomeje kuvuga cyane yuko mbona yuko u Rwanda rushobora kuba rufitemo uruhare ni bidukundira tuzashaka umuntu uhagarariye leta y'u Rwanda tumubaze kuri icyo kibazo kubera ko muri iki kiganiro ntabwo twamutumiye kuko ntabwo twari tugamije yuko bigera aho rwatungwa urutoki twarebaga ikibazo cy'uko bimeze hariya nyine muri Zambia ariko birumvikana yuko mu rwego rwo kugira ngo twumve icyavugwa tuzabashakira uwo mutumirwa mu ikindi gihe reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda turimo turagana ku musozo icyo wavuga kuri icyo kibazo twavugaga aho ngaho tugana ku musozo nyine mu magambo magufi
ukugana ku musozo burya naje twanenga gusa rikana nashimire n'ubwo ari ariko burya umuntu wakwakiriye ukagucumbikira imyaka hari abamaze imyaka igera muri 20 icyo nacyo burya umuntu yagishimira leta ya Zambia kuba yarafasha abanyarwanda ikabatunga ikabayereka aho kuba muri icyo gihe ikabafasha hari ubufasha bwinshi cyane Zambia yahaye abanyarwanda bize abagize gute icyo kintu buri yasoje udashimiye leta ya Zambia nabwo habari n'ikibazo mu gusoza rero ndasaba ibintu inzego eshatu
dushigaje amasogonda icumi gusa reka ngushimire cyane ko witabiriye iki kiganiro nshimire na bwana Claude Gatebuke nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwihariko n'inshuti z'Ijwi ry'Amerika muri rusange ikiganiro muri sanga na hejo amahoro n'amahirwe kuri mwese.